santamene nunu na mali ani lameriki jamana ye barake nyon fe ka mali kenya chakeda udeme uka sumaya bana ufurakelula ya saka adama deu nyin kisi kabo nyimba na juguni ma lameriki ka deme na fulukun kasabi ufraw ani kenya barakela uka kalan ufurakeli chigo ya uka kera sababu ye ka sansoro badi mali jamana ma sumaya bana ukelelula nekatlaka uka kenya so ula sinsi abana ninu ufurakelu sara uka kabini samba fla ani segina lameriki jamana kuntiki ka haklina ublali senka sumaya bana ukeleli ukama echakera ne abewile ko PMI ne mali jamana ye barake nyonfe ye na fulukun dolari million kemesaba ani biworo ni nani labla mali jamana ye samba fla ani mwani fla watila ye dolari million mwa ani duru fara uka PMI program sababula dolari wari million kele ani tromo ya segi odona sange sosofakala na mau na abewile ko musiker emprenye ula ani sumaya bana kese seke seke li na minan dolari million nani ani tromo ya duru nyona odona ulu dafe afrakelu minan dolari million nani nyona odona omusaka udafe kafara demsenu ka sumaya bana ukelelu ufraw ani munu ndira kene aso uma sumaya bana kelelu hukumu kono nana ka PMI ye mwoba kemefla ani biulu fla nyona de ninki sika boss ma bana la ye campagne munun blasinka ulu sinfe katla fene ka kala ani donia di kenya barakela ba ke mesegi nyona ma yasa ka dofara uka donia uka suma ya bana ufurakelula PMI program kera sababu ye fene ka malika barake bulu sisi suma ya bana usraupe ne katla ka dema ya ula ka kenya u anuka sinye tiku ula sabati l'amerique la sigi de so korosigi folo Richard Nicholson ka fola dofara la l'amerique furba fanga ka dana tikeluka ka kenya nyuma usabati mali jamana deuni wa utabulo ni ko obena na to sina suma ya bana u ani bana were fason ya were ulu kelelu srauka mali jamana konna na akafola Dr. David Walton nale la miriki kachakeda mimbe barake suma ya bana u keleluka ne abewele kwa kana ko US global malaria nyema ye afo ko la miriki wasolendu ni akabara u ye mali jamana fe kademe lasike jamana deuma ka uninkisi kabo suma ya bana ulama